Majinge Celeb.
Prince King
Nixon. Young Doctor Joe.
Everybody.
Welcome to Vihiga.
Kila mtu.
Welcome to Vihiga.
Buri mundu wosi.
Welcome to Vihiga. Vihiga County. We are number one county.
Everybody.
Welcome to Vihiga.
Kila mtu.
Welcome to Vihiga.
Buri mundu wosi.
Welcome to Vihiga. Vihiga County. We are here to stay.
Koma shore Vihiga. We are number one. Miss Vihiga County. Hanifa na Fei. Mademu wameiva kiwa ona tasaluti. Karibu jione usije sema ni utani. Tembea Gamboki majengo hadi Gisambai ujione. Vijana vinye wanachapa kazi. County government imefanya kazi viti. Kreti majobo koma youth wengi. Mbale market, Rwanda na chapa kali. Biashara imenoga soko zote za butia. Koma Anthari, pia nasi tuko tops. Maragoli Hills and Gidimoro. So jivunia mboga tamu kama Zisindo. Una meza ngoti, tuna maringo. Kalchapu wapua maze kama idu. Come to G enjoy to keep pulling zanga ibumi. Yeah,
everybody.
Welcome to Vihiga.
Kila mtu.
Welcome to Vihiga.
Buri mundu wosi.
Welcome to Vihiga. Vihiga County. We are number one county.
Everybody.
Welcome to Vihiga.
Kila mtu.
Welcome to Vihiga.
Buri mundu wosi.
Welcome to Vihiga. Vihiga County. We are here to stay.
Everybody, welcome to Vihiga. Kila mtu manze tunamkaribisha. Kwanza Vihiga ina mandhari mazuri. Maragol Hills na Kaimosi Fore. Na same poa poa za burudani. Adams Hotel na Nest zote Boyani. Green Lodge Rodis hapo Rwanda. Hipo big ujikona mziki utapenda. Tosa Cottages hapo Gisambai. Chakula za kitamaduni utafurahi. Factory ya majani hapo Modete. Water supply ya Kaimosi iko sete. Chuo za nguvu manze ziko mbele. FCK na uni ya Kaimosi. Madira kivakala bunyore na keveye. Nyangori kigoise nende na jivole.
Everybody
welcome to Vihiga.
Kila mtu
welcome to Vihiga.
Buri mundu wosi.
Welcome to Vihiga. Vihiga County. We are number one county.
Everybody
welcome to Vihiga.
Kila mtu
welcome to Vihiga.
Buri mundu wosi.
Welcome to Vihiga. Vihiga County. We are here to stay.
Hata kama umetoka na Nairobi. Hata kama umetoka Githumunji. Hata kama umetoka Mombasa we. Hata kama umetoka na Nairobi.
Our government and Senator.